Kutoka alo,
it's Kaniba.
Mjini kuna chagogota, ukikiona zinami. Mjini kuna chabule, ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usigojoe hapa onyo, faini milioni. Katoto kaifu mbili, bingwa wa kuhamisha, potea na misha nini. Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, potea kuvunja nini. Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Oh, bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Ah, bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Dare salama kila bebe kosingo, kama tunarejilo. Huko Temeke kila mtu mweupe, wote kama wazungu. Dare salama kila bebe na shepu, ankali utavunja shingo. Dare salama toto ote wazuri. Take care. Oya shikamo marahaba, achana na yoyo kelele. Dare salama shima pesa,
Dare salama shima pesa.
Katoto katoto kaifu mbili, fanyeje bingwa wa kuhamisha, potea na misha nini. Anahamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa. Katoto kaifu mbili, kalitaka kuvunja, potea kuvunja nini. Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama, salama, salama.
Bandari salama, salama, salama.
Oh, bandari salama, salama, salama.
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 Bandari salama, salama, salama.